Yeah, I shall live and not die, because Jehovah is by my side. My name is Asai, NBD, Sinbadi. Yeah. Wanyikeli moto kanimbi lusana osani chinalombi miziki shiki hagana. Wanyikeli kwanta munyikenga rambogi ni mubandamu waine Susan. Favor let it fall on me. Tiwa mde conversation of former enemies. Nalombi inchinjili story. Dalelu ilaji my territory. Nalombi keep your hand upon me. That no evil cannot harm me. Wanyikeli mwana satana wantambula. Nalombi kombweli madilu nadila. Yesu ni Yesu ya mali. Akafukwe ni nilu minali. Shower me with your blessings in higher mission and ilanga ni kesi. Ishinkuri jila ikwa kwa chanshingila mbidi heluki Jehovah is by my side. Eme na kufuntisha hanyima, akwetu nafuma na kunyima. Maheta ni kweti na lombe na kana kamu wache ngikosi kude in Zambia. Midefuma kwetu kikana muka unkiswi li chengi akeli ni bao.
Yeah, my name is Asai.